cowboy.
DJ Nia. DJ Nia. DJ Nia.
Yes.
Alexis on the beat.
Instagram and Twitter at DJ Nia KE.
Shampata Yesu.
Sisi kani kwanza masande. Ukinikosa mtaani mina kamande. Tuko mahali kanisani sifazi pande. Neno tu hubiri hubire.
Najachisha, 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 najachisha. Injili kila kona nitafikisha. Najachisha, 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 najachisha.
Chachisha, katembe, katembe. Kukuna chichi, chacha, hapa. Hata jasho iwatoke kwa makwapa. Lazima Yesu julikane nisha hapa. Neno itabidi nope hapo nitawapata.
Narawi tunafikisha kwa madonda. Konganya zao, speaker zao zitagonga. Hata mitandao wapate kwa simu zao. Tukisonga na yotu.
Najachisha, najachisha. Najachisha, najachisha. Najachisha, najachisha.
Kanidanganya, kaniambia manki dogo tu, onja tu takisi, maisha iko sorry, before ni realize, situation iko has, ninge kuwa muwaisi, singesikiza advice, wovu za mwovu, sasa roe yangu, nahisi kama iko mbali nawe, ebwana nafsi yangu, nahisi kama imetengana nawe, kaniambia njo mwana, ninakupendaga, ninakupenda. Kusindwa kusamehea walikwaza moyo wangu mema niliwatendea mateke kanitolea wakaniacha na uchungu ila kwako mara move tena sana nimekutendea move kaniambia mwana jo nimekusamehe ila kwako mara move tena sana nimekutendea move kaniambia mwana jo ni
insanely
wanalo vitaka vya peso unanishangaza vile upepo kimakosa
yangu
this little light of mine I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Wake up, wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up, wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up. Kama zakayo alipanda sikama, mimi nani nisi one to the one. Nina panda nikisema you're the one, and I love you, oh yo, hey.
unawashata unaweka chini swali ni unataka imulike nini kita yangu siweki chini ama put it up oh yo
ama put it up oh 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 yo
this little light of mine I'm gonna let it shine this little light of mine I'm gonna let it shine.
See you chini nena. Wake at you, wake at you, wake at you. Na 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 na, wake at you, wake at you, wake at you, wake at you. Na 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 na, wake at you.
Bila wewe misi wezi wake at you. Niki watini we unani wake at you. Italanta umenipa bure tu. And I love you, boy. Yeah, yes, umenipa kibali. Ukasema niwe taruniani. Na hita yangu siweki chini. I'ma put it up, boy.
Wanna die for me joker, like in a minute. Now I'm still one of bonga, bonga, like in a minute. Buddha Jackie Ju, oh yeah, Jackie Ju, Buddha Jackie Ju, oh yeah, Jackie Ju. Naskyo many block, sour. Wanna ni bonga, sour. Wamini toka, sour. Mini kona Buddha, sour. Mina Jackie Ju ani bebe. Bring back a bebe. Mina Jackie Ju sina debe. Wanna die kunitoka. Lakini mina Jackie Ju. Na wasikia wakibonga, bonga. Lakini mina Jackie Ju. Buda Jackie Ju. Oya Jackie Ju. Buda Jackie Ju. Oya Jackie Ju. Na Jackie Ju. Sheto akileta. No mana bebo juju. Na chuki tu, sheto akileta, no mana beba juju. Broko tu, ameni beka haisi misoko tu. Broko tu, nipate gani sana si kwa soko jo. Bring back a bebe, mina chuki ju ani bebe. Bring back a bebe, mina chuki ju sina debe. Wana dai kunitoka.
Tabasam, iguse mara moja na fahamu, iguse mara moja cause you can, iguse mara moja it's your turn, iguse mara moja ni melan kwamba, east or west bado wendo mamba, list or best bado unani pamba, kama yeast on bread bado unani kanda, on this conquest ya kutoba kanda,
nimejaribu solo, nimejaribu solo, give me one time.
One touch, give me one touch, Jesus. Give me one touch, give me one touch, Jesus. Give me one touch, give me one touch, Jesus. Give me one touch,
DJ Neon, DJ Neon,
one touch,
one touch. Itakuwa game changer. In this life jungle kama game ranger. In this life hustles by me mteja. You're my main major, utazi cancel. Utanipa wisdom, tani cancel. Utaniongoza, you're my counsel. Utanitetea, you're my counsel. Drama ziki come through, baba utazi cancel.
Nimejaribu solo, nimejaribu solo. Give me one time. Nimejaribu solo, nimejaribu solo.
Give me one time.
Sasa katika, sipwendika, hey, 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 sipwendika, sasa katika, 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 sipwendika, sas So we got to press on in the midst of every season. This is the light you have to follow. Or through a life only me up to bottom. I say this is the light you have to follow. Or through a life, or through a life, or through a life.
to have my back, my friend. This is what I took to say. Oh, I bet I'm gonna see what I took to say. Move up and do the am my best, come at to have my back, my friend. This is what I took to say.
Thank you. kuliko marangi. Mina taka zako za shetani azibambi. Azibambi, zibambi, zibambi.
Ooh, yeah, yeah. Give me some more, hadi ulaya. Shida no money na ubaya. Give me some more, baba kumbaya.
Shule uli lipapi, we ni plan A, C, O, B. Nifanya pasta ama nabi, wako ni nati. Nimeshiba kama di, nataka saidi daddy.
Baba, give me some more, baraka.
Security, ninatafuta purity, nimewacha kuvuta manguriti, hizo zote maturity.
Oh na na na, nikikona nikinona na, nikiugua nikipona na, bado nitaimba hosana na na.
Baba, give me some more, baraka.
Come on, put it on my beat, boy, let's go.
Extreme, Neon. N-E-O-N.